kono siri kulaga nzikiza okubona bona sibikiriza njagala kukwagalanga sidiriza basikiriza batiririza basabiriza nze sibikiriza omukwano gwo guyitirira gunyigiriza nze gunankutula sijja kukalubanga mayinja oba nkuyimbire buyimba bw'amayinja laba bali fesi zirimu oluyinja byolaba balya gwe balya byamabanja neyo dute yabwe just besiga wanja se wakanda wakanda atom na uganda laba yontumya bele yabali banywa bikanja yo nina bisawo bisawo oyagala majaze nina bisawo bisawo nina bisawo bisawo jangu jendi baby nina bisawo bisawo nina bisawo bisawo oyagala mukwano nina bisawo bisawo nina bisawo bisawo jangu jendi baby nina bisawo bisawo je nina bisawo mulimu ebisoko ndi mulamu siyogeza kitoko njagala nkugulile ebikoko baby nono sikukuba kikopo love yonze singila ne apple you can know what I'm batting through kwagala mukwano is true chovola banemelako super glue naye gwate mukwano mpita wa mululu kati laba yontunu za bulule silikafumita bagenda senkusigule kusigule gweta kulimba omukwano gwange munja tenga sibusela yo nina bisawo bisawo oyagala majaze nina bisawo bisawo nina bisawo bisawo jangu jendi baby nina bisawo bisawo nina bisawo bisawo oyagala mukwano nina bisawo bisawo nina bisawo bisawo jangu jendi baby nina bisawo bisawo tonkubira nze kubira tokubiriza nze kubiriza mbona erinnya lyange tolijjukira tobanga bali bebe bempulira bobo banonya we bawummulira love jimpe togikukulira manyoli kimuli kitonja kufukirira kaviri kange tokityanja kusanirira sijja kukalubanga mayinja oba nkuyimbire buyimba bw'amayinja laba bali fesi zirimu oluyinja yo nina bisawo bisawo oyagala majaze nina bisawo bisawo nina bisawo bisawo jangu jendi baby nina bisawo bisawo nina bisawo bisawo oyagala mukwano nina bisawo bisawo nina bisawo bisawo jangu jendi baby nina bisawo bisawo.